naweka mitungi na hii flow kama mali. Wanajikwamisha na zile fucked up kamali. Wanataka chap chap salari, yani vile pop pop wako mbali. Gafla binvu kontani, wanajua naweza kuwatupa. Wananiona naruka, wanatamani kuniambia shuka. Wanaponivutia waya kwenye collab ninawatupa. Wanajivunga eti wanasusa. Gracias finito, loretas muchacho, mister viesito. Balemos bihemos, misa violento. Descos conoces balase tempo. Sorellas and fellas be cool and potrica and mimi Enrico. Hakuna matata, bidi hatuzi midata. Wana tunakula bata, wana nitaka. Niko na mafo father, aim on top of the ladder. Mimi ni dada, kijamina wa mother. Tell them don't bother, mimi Wakanda. Kambia kanda, female don't bother. They wanna be happy, they don't wanna thug in the rule shit. No cap, wanna take a ride on your bullshit. I ain't got a shit to show y'all, piece of shit. Kali, I'm born for this ugly
oh,
shit
dear. Wana na donge, wana na donge. Wana na donge, wana na. Iyo ndo mbaya, iyo, iyo ndo mbaya. Iyo, iyo, iyo ndo mbaya. Iyo, iyo ndo mbaya. Iyo ndo mbaya.
Vikao viko tupu, havikaliwi cha wazao, squeezy ziko huku. The pressure's really big, wanawindana kwa mitutu. What's up yo, jiuna shikwa na shahuku. I got the flows with a bit of fuss. Mama yao tena, sachi pewa mora kiss. Kiss, give me the clues, guess who's this? Mikabali yao, wanojifanya wakali katika clan zao. Wanawachisha miwachana paka wana zao. Wanadatisha miwakata wote ndimi zao. Wanaona donge sipiti kana hopita wao. Cheers mommy baby, pon this 20 now.
Donge, wanana donge, wanana donge. Wanana donge, wanana. Iyo ndo mbaya, iyo, iyo ndo mbaya. Iyo, iyo, iyo ndo mbaya.
It's for stability,
iyo.
Who is where I'm going to? Ya kesho, na yechi ya kesho too. Na jana, empty me na let go too. Kumekucha, God knows me, I'm good. Alikum, alikum, omisha sema na wrongum. Na tena ukweli, napenda tena na so kum. Napenda tena na tena, pumzi sala ni vema. Hela sana kwa hema, like nye bado mnasema. Yeah, yeah, she defeat the form, but she ain't getting numb. Paka child of God, I confirm. Yeah, yeah, you defeat the form, but you ain't getting numb. Paka child of God, I confirm, I'm here. Now we can shoot it down. Imepewa dao kubwa life peace. I confirm, billionaire. Money's what I want, money's what I want. Nataka make baka wa confirm. Yeah.
Wanaona donge, wanaona donge. Wanaona donge, wanaona. Iyo ndo mbaya, iyo, iyo ndo mbaya. Iyo, iyo, iyo ndo mbaya. Iyo, iyo ndo mbaya. Iyo ndo mbaya. Iyo ndo mbaya.